show namalanga namala, show namala, show namalanga namala.
Ngiwo muzwa ngedwa kanti ukuphi wena nkosazana, kutheni wangishiya ngedwa uthando lwami likupha amagagasa. Dala ngikubalela ngizama ukukufonela kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Ha kodwa nomalanga siphalaphala, sengicabanga ukuthi bakhiqize ekhaya ujamludu orange bangaphuma kwesakithi sibaya ntombi yomhlanga. Ngicabanga mihla namalanga kodwa kunye bengicela ukuthi ubuye nomalanga.
Sekuphele insuku kushona namalanga nomalanga ngikubona mina.
Vuka umuzwa wentokozo mase ngibona wena kodwa wena ntoni yamanzi ungichaza mase ungishikilela. Amaquma namathafa sengisithele wena, hhayi ukuthi ngiyakhumisha kodwa nkosazana isilungu sithi the black at the berry the sweet at the juice. Wena phela okwazi ukuthi unginike injabulo, ngizamantshalo ngikhe ngilahle ithawulo. Inkumbulo kuphela yenza ukuthi ngibalile culo nomalanga.
Sekuphele insuku kushona namalanga namalanga ngikubona mina. Bhala incwadi encane noma ngizama ukushaya ikhola ngikuthole mina. Namalanga 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 seyaphi inkumbulo. Namalanga 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 seyaphi inkumbulo. Show namalanga, show namalanga namalanga, show namalanga, show namalanga namalanga.